ni ladara kurasi ni mbe Amerika jamanatiki jalaki ko aye musaka ke ni hakita ya ye.
You know, when President had a good first meeting, I shared my perspective with him, he shared his.
Kasoro demokrati nyemugo min sibe san bi segina oba jalaki ko aye Amerik jamana ka wari sarabaliya jalaki kasoro amani barake ni nafulu na yini tikitiki ye. Kevin McCarthy ya ajira akakuma kono kunafunidila ufe la jeni nkofe ko benkan sima ke ni watini na ni Amerik jamana tiki ye. Wa ayaye puka hakilina tekele ye nga California mara ka lasigide na sugandira paraye kanyenshi wasablo nyemugo yama wote seben chaman kofi.
We can find common ground.
Ni jamana tigi. White House ye mata akafola. Mafalefale hakika ani klenina.
And look, he wants to hear from the speaker. What's his plan? What is his plan on the budget? What is his plan to really?
O watila Joe Biden ya jira ko aleba fe kata fe kabarake ni fanyini na uye ni dana ya nyuma ye. Diye soroko fanga nyamuko ba inafo soroko ba pe abe balo ni juwe. Ga ate inafo jamana yiruwalen to. Amerik benani saria saria tige la gele adoy juru hake. Wasablon kan ka to nin danche toko ba ni ka korota. Wa akachala abe boke kasoro sosali ba make.
We've heard them over and over again talk about cutting Medicare, cutting social security.